Yeah, yeah. When he get hip hop, when he get hip hop, hip hop, hip hop.
Sijasikia album zuri bada dando rabani. You all niggas are wack, na prefer uko flani. New peeps, new outfit in their new shit. Wanna miss Wordsmith, black like it's a blacksmith. Nye ndo mnajua na pretend kama game haijakuwa msichojua. Nikuwa kuna newcomers ndo mnahua. First generation paka sasa ya nendo inatua. Inamana sijasikika baza ya viget na kitu sua. Do support hip hop, autu ni ushikaji wa kuchagua. Natokea mtaa mmoja ni mchizo wako na wajua. Usempenda yupe wanu na mwita kibaraka mshua. Kisa katanua, yupo kwa shows na yupo tour. Wapate mitandao ni jiswa na discuss mtu. Kelele tu anunue album hata wauzie buku. Show watokee wanataka tiketi bure. Hizi ndonga mnatugongea maskanas tufanye tule. I thought hip hop is love, what's all this beefing? Who is the real fan and who is the ass kissing? Who is acting? Jena fanya vunje misingi. Wanna be ya shara juu ya shilingi. Nikina nani nyinyi?
Maniga sleeper.
Nah, nani ati ya?
Maniga sleeper.
Nikina nani nye?
Maniga sleeper.
Ah, ati?
Maniga sleeper.
Nikina nani nyinyi?
Maniga sleeper.
Ah, sijasikia?
Maniga sleeper.
Nikina nani nyinyi?
Maniga sleeper.
Ah, ati?
Maniga sleeper.
Upamba ni shagi bila idadi za mafundi. Bona ujaji kila kipaji kinafia mitungi. Au kisa taji ambalo vishwa na makungu. Alikuzengua ni mchengwaja shatulaza kwenye ukumbi. Tuashane na hayo zamani kulikuwa na kundi. Upendo mwingi hakuna magari walishia milundi. Wangi sigara kalu wakishanuka moshi mibangi. Nyota begani hadi kamanda liacha kambi. Maniganyoa kwapi wenye punch kama za dondi. Wakisha moka moja kwa moja na mkashifu mondi. Utasikia
Dundines na changia madhambi.
Biwo kifanya wezi na ukifanya za kwa tazibambi. Tuwache hate so kila mstari disi ya kapuka. Yamina mengi so kuna mengi mnaweza tupa. Waziposifu wengi we fufua tu mizuka. Haina haja kushidana na watu asojua kuandika. Listi enyewe ndefu wa kwako so sana yake. Favorite wako pia na favorite wake. Tatizo labda ni bidi nyota magina. Bahati ama upesi wa pesa na ushirikina. Mwisho wa siku kakazi nyingine mafanikio. Mjomba bila matangazo taishi kuilaumu radio. Najua zinakuboa zile video za makalio. Usife moyo tupo bwana tunasubiri ya mitandio. Soko ni kubwa chuza mboga weuza matunda. Safari moja kipanda gari we panda funda. Akichinja we nyonga, akikwama we songa. Usiwa jali man, we si sanama wezi kukuchonga. Nikina nani nyinyi?
Maniga sleeper.
Nah, nani ati ya?
Maniga sleeper.
Nikina nani nye?
Maniga sleeper.
Ah, ati?
Maniga sleeper.
Nikina nani nyinyi?
Maniga sleeper.
Ah, sijasikia?
Maniga sleeper.
Nikina nani nyinyi?
Maniga sleeper.
Ah, ati?
Maniga sleeper.